chari nifuka Manange majina lava majira Nimba kuata kona huwa beyo Katiwe wafute mbozi guli jempita Kulikalunji kemfu na kawanyiza Kuyugolia na yenge jenkalidide Duma bikarulia fule ninyalio Chisache na kole langa wanage Jempala na jendi kokache Atewe unye singina ndalo kuwa uvi Yasinga na kujereka Na enze wendi Kama yampa
Baby.